Pipito Records, Pit Dice.
Nyurumie mama, nisha kupenda mama, umbo lako na tata.
Eyo, Pintitachi, Oshena, Ikaru Wakali, Maloke, Babu Kiso, Headmaster and Baba, watch you waseme mapapa. Watch you waseme mapapa.
Kipenzi wapi umekwenda mbali na mimi, ai, na mimi, na mimi,
Eyo, goody goody sana, dani mapito record. Pipiti baby.
Kipende mimi kipende bene, kipende mimi kipende bene, moyo wangu kipende bene, moyo wangu kipende bene. Kipende mimi kipende bene, kipende mimi kipende bene, kipende mimi kipende bene, kipende mimi kipende bene.
Beautiful una rangi ya kuvutia mvuto hatari misiri ya Beyonce. Wonderful huko nyuma umebambia, so special, so bright, so cute. Shike mkono nivute tuwe pacha, usiniache gizani kama gari la unapancha. Kila kitu unachotaka utapata, hapa kuna papara, nipe nikupe.
Chai, machozi yanitoka, yani dondoka, 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 ah. Sababu nakupenda, ndio nyumbani mama.
Wambea wanachonga, wanachonga tu, dele wanabonga, hii ni hatara.
Bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, moyo wangu kibende bende, moyo wangu kibende bende, moyo wangu kibende bende,
na humia.
Bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende.
Pinti!
Usala na hekima kwako ni kama kawaida. Piga bao hao michamiko kama wema. Toto la kichaga ma umeumbika, na hisi unawazidi hata wengine malaika. Ukicheka
mzule,
ukinuna
mzule.
Kila unapopita watu lazima wageuke, kweli unawashika acha tuficha viwaome. You know what I mean, hey my baby mama, I wanna marry you. Piga bao hao mama, noti kwako haijarishi kama Nazareni. Hapa hakuna mfishi, mapenzi na chuki. Wazushi wanapaka, wanaponda, wajue wapangu ma ushafika matiza ni kwini. Unasheni kwa bikini, wazushi tuisha tungua kwa manati. Bende mimi kibende bende,
bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, moyo wangu kibende bende, moyo wangu kibende bende,
na humia.
Bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende.
Kuma Good producer Pinti from Namanyele. Blessing come the WSO one, brother love rebels to love me. WSO stand the ball, come back. This is one and one from Y. Let me club this and Y. And me come the dance, then the Oshina. Jamaica come the dance you want. Yani blasima, shit, go.
My Valentine, unashani kama muni. Zungusha kiuno, zungusha wadate. Wanadae unabonga rapozi. Wajui kama umefundwa nyagoni. Unyago, unyagoni. Leta mapenzi mami. Yaba ni bedi fight, mapigwa chumbani. Da, unyamo nyamani. Da, unyamo nyamani.
Bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, moyo wangu kibende,
moyo wangu baby,
moyo wangu kibende bende,
na humia.
Bende mimi kibende bende, 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 moyo wangu kibende,
moyo wangu baby,
moyo wangu kibende bende,
na humia.
Bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende, bende mimi kibende bende.
Yo, this is a Pinti. Kwa jamaa tatu kuja mbizi katikati ya rami. Ah, Maloke, Maloke. Wawe, Oshina Baki, Oshina Baki. Yeah, wapi ya Isaki Muhere. Yeah, ilikoma ni atali. Yeah.